I'm feeling myself right now. And right now. And right now, hey. Ni kama muziki umetua salama o aratambo jozi. Kila kiwancha ama piano, ama piano. Shout out to ama piano boys who make a necessary noise. Everybody wanna chill with the big boys. Bring myself, blessing me with the big toys. Picture me looking fresh with a big pose. They want to bamba na wabamba, yes of course. Tanzanite flows, Africa made it on. Mizuka ni mkongo, go get a gun. Tupo kwenye misongo. Toka zamani, kutoka ni mchongo, choma ramani. Nimekisanua sanua mpaka nalipa. Nalipa wakufua fua na kuwanika. Mama naniombea dua, baba nanipa. Kushindana na jua jua ndo hiyo vita. Mjini lazima uwe unajua ni vita. You fight, hakuna anayejua kesho itafika. Be nice, na sisi unajua sio malaika. You right, K.C we gonna be alright. Kila cha usiku wa leo ni usiku wa leo. Usiku wa kesho sijesema ilikuwa vileo. Hatukuwa na TV wakati tunawaza video. Mana yake nikiwa dogo niliwaza kileo.
Wanani wa vichwa, wanani wa vichwa, wanani wa vichwa kisavu.